Nasema kisio konfame amepata ndoa nikatoa mbio irudi Kampala kabla kumis ikudo chinya abi paritoto my daughter ya going what my bed beki wara kachodo meno latin beki wara latin I watch my gangi. My daughter to make a real woman, a supernatural woman.